Brabants. Leo ni lazima nile nyama, kisha nimalizie na shada. Nimeshajinyimanga sana, Yusef sana, for Susana. You know forever I got my mama. Sitaki madeni ya madrama, natuma za mama na pesa za chama. Akia nani maisha ya city, tunaishingi 50-50. Utakaribishwa na mwizi ama wajanja na mafisi. Wasana wa pretty pretty wananipa mwenye kiti, wanaona ngani kofiti, hawezi nieka chini. Viva la vida, la vida, la vida, alhamdulillah nimeiva. Nimepiga luku, nimeshiba, dua langu leo limefika. Amina, amina, alhamdulillah nimeiva. Nimekula fiti, nimeshiba, dua langu leo limefika. Amina, 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 amina. Kamshande kako set, nishalipa na rent. Leo nimeshinda bet, sasa wapi weekend? Kamsupa kako wet, kanataka nikapet. Nikavalishe pete, kisho pewe mashete. Va, nekwa ngwete, nekwa ngwete. Unawasha moto, sasa wacha nipepete. Nibebeshe, niichezeshe. Maisha raha, washa kitu vituchekeshe. Akia nani maisha ya city, tunaishingi 50-50. Takaribishwa na mwizi ama wajanja na mafisi. Wakubwa wa maofisi wananita mwenye kiti, wanaona nani kofiti, hawezi nieka chini. Viva la vida, la vida, la vida, alhamdulillah nimeiva. Nimekula fiti, nimeshiba, dua langu leo limefika. Amina, amina, alhamdulillah nimeiva. Nimepiga luku, nimeshiba, dua langu leo limefika.